Mama, ungawari ngam. Hey, I'm a soldier. These are mele yam. Hey, balmoshili kamala.
Hey,
dia sazi si kusam.
I know where I'm from.
Hey, ungawari ngam. Hey, mama, ungawari. Mama, ungawari,
don't worry about me.
Mama, ungawari,
I don't believe.
Luza lunga kali, zoga righty. Anba hoya banyeli sikamalam. Fofu abakali, say righty. Batindizo banjo nfuze oanke labam. Andaba mamela, nanda kubega. Lispana Nalande lubizo ram Chonga ngogu nilikao Sezo panda Pasezo teta bangam Dizo lpili pupalam Zo shangana Sezo paga misilal Kelu bawa nipaman Dili swasha noba kwana ndizu nga Sebe nyeli saika malama ndizu cha Uku kubeke kuzama ilo cha Ingu tela soza zinganze ndikiva
Mama ungawari ngam Hey I'm a soldier, these are mele ya.
Balmoshilika mala.
But if I
dia sazi si kusa.
I know where I'm from.
Ungawari na.
Don't worry about me.
Mama, ungawari na.
I don't believe.
Mama, ungawari. Imfundiso zasekhaya ndakhile Hlonipho mncane omdala ndikufundisiwe Ungeniboni nje ndilapha ndihambile Senzekile izinto ngala mehlo ndibonile Kodwa kuyo yonke loo nto ndikhulile Nakwiimpazamo zam ndifundile Xa nithandaza ngokuhlwa nindibike Usathane uhlala njalo efuna siwe Le city khohlakelele, no lie Kukho abantu abakhe bengabantu kwakule ndawo Kodwa phola olethi cela ungaxhala Ngoko andisahambi ndedwa nabakhulu abam Le city khohlakelele, no lie Kukho abantu abakhe bengabantu kwakule ndawo Kodwa phola olethi cela ungaxhala Ngoko andisahambi ndedwa nabakhulu abam
Mama ungakhali, unyana akalali Gerezela isipani, ey Mama ungakhali Unyana kalali, kherezeli spani Kuzolunga one day Kuzolunga one day
Mama ungawari ngam hey. I'm a soldier, dizo imele ya hey. Balmoshili kamala
Hey,
dia sazi si kusa.
I know where I'm from.
Hey, ungawari na.
Hey, don't worry about me. Don't worry about
Mama,
me.
Mama ungawari na.
I don't believe.
Mama ungawari na.